mauaji haya yamefanywa na watu ambao wana uhusiano ama wajulikana wao wenyewe, kikundi ambacho kimekuwa na hiyo tabia, na hata kama hakijulikani, ni jukumu la serikali iliyoko mamlakani kulinda wananchi wasije wakawa abducted. So it is like in this country, it's a free for all. It's nobody who can defend you. And when you get abducted and killed, I liked the headline in the Standard, abducted and killed. That is the whole truth. Therefore, I agree with Mheshimiwa Muturi that this country needs to set up a commission of inquiry.